Christina, Christina, Christina mama o. Christina, 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 Christina. Nilikuona kwenye video, tena nikasikia kwenye radio. Jua nilikuona kwenye video, tena nikasikia kwenye radio. Tani ulivo ndogo menachia kilio, tena minasikia zako nyingi storio. Oh my baby oh, Christina, Christina, Christina mama oh. Christina, 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 Christina.
Chanje we kinga na we tiba na ninapotinga kona zote niwe nalinga ma sio kupinga kunikinga kunilinda ma unavyonipenda mimi nakupenda paka na umwa. Give me vaccine, changanya medicine, nipate kitu kinachofanya ni relax me. Misina wasi na nakupa maxi, na kama moyo sema tupige mikasi.
Wazo nilisikia kwenye radio, tena nikakuona kwenye video. Wazo nilisikia kwenye radio,
Christina, Christina, Christina mama o. Christina, Christina,
Christina, Christina, Christina, Christina, Christina, Christina.